Poe, make up. Turn me up a little bit more. Let's get it.
Zungukwa na na wengi, they never check me. Shower weka sana benchi, kudada denki. Kila buyu bona fresh, isidi na feki. Wakubali mini monster, they underrate me. In my city yo, wana nita mandingo. Nago dribble cause it flows, wana nita talibo. West, yes I'm so fresh. Villain a clean nice, maze I'm so fresh. Formation yetu 442, imbobo bebe food. Tuneshi naona tuna vietu ni mikongo tu. Malaya ni kimoko tu, kuna vivi yu. Kinona nade mwako mjini ujwe ni kiki tu.
Nitaimesha ni paruksa, haini bingi. Watoto wakitaka ruka ni vingi. Mkongo kiuvalia shuka ni mshini. Mimi ni mkulungwa old time sanya bingi. We.
Wakiuliza uju nani, wambie ni Gaddafi one more time baby.
What's my name y'all?
Okay.
Baba.
Yes sir.
Baba.
Woo woo.
Baba.
Yeah yeah.
Baba.
Say what?
Baba.
Oh God.
Baba.
Woo woo.
Baba.
Yeah yeah.
Kama goli yamba ofsa nyuma ya beki. Kuni ita shoso kuwa bonge la bajeti. Mwambia hela ndogo ndogo please don't beg me. Chako changu baba chakwangu akiombeki.
Washamba wanakunja eti na bow. Wanauliza vile na roll na checka tu. What the fuck with you? Neto fisi wa rap kwa easy flows. Na kuyuza if you didn't know. Now you know nigga. Flow ni new school. Na siko marinated. My fans wanataka flavor so I translate it. Neto king be the crown. Can you believe it? What's on a mini draft down? I just delete it. Go tell everybody. Konde gang for everybody. Tuko peace, hate body. Don't hate nobody. He was dead, show kali. Kusu swag, I'm your daddy. Ladies, let know about it.
Wait. Wakiuliza uyu nani? Wambie ni Gaddafi one more time.